Jazz Connection. What's up?
Yeah.
Ayo-yo. Ayo-yo. Ayo-yo.
Wait, you need to know. Faranga na kusamani kumoyo wangu nikutwa kuja kwa ganga na fusi kumbe sofungu langu ila mola wangu sogimbi kasikia kilalama chanda chema na mimi hivyo kesho toana kanifanya nijone nijone nimo kanifanya niwe chunga sana wasiku teke tukashindwa na ukaja kusepa ni lawama wecho ndi kero yangu atuza pendo rangu nile peke yangu asiwepo mweza angu
wecho ndi kero yangu
ucho ndi kimama pendo rangu wewe peke yangu
wecho
ndi kero
yangu
ucho ndi kimama
pendo
rangu chondeke mama yangu, chondeke mama, yeah.
Material baby.